Set music.
You don't know. This one's for you, baby. This one's for you, baby. And let me sing it to you.
Oh, what?
It's your boy, Jacob.
Oh, yeah, yeah, yeah. Nifanya niwe gentleman, niye chane na usela, usela. Kicho nini na complain, wapi mpate hela, hela. Furaha yangu siondoke, sibora nende jela, jela. Mina suti nisoboke, baby dane shela. Mile na we, sitachele wakurudi kupeti. Unipikia msasi na manjuma. Nimeficha na visenti vya akiba. Ukitaka kwenda out to the Zanzibar. Sitachele wakurudi kupeti. Unipikia msasi na manjuma. Nimeficha na visenti vya akiba. Ukitaka kwenda out to the Zanzibar.
Kingalingali, shaba ranks. Napendo na vyo kato tamu mpaka basi. Nalingali, pila cut. Maboyo na kufata ila wakupati. Shani furuga. Sija ulizwa natoa story. Penzi lako la miujiza. Unanikosea ila nakomba sorry. Sitochelewa kurudi nkupetima. Unipikie msosima anjuma. Nimeficha na visenti vya akiba. Ukitaka kwenda out twende Zanzibar. Sitochelewa kurudi nkupetima. Unipikie msosima anjuma. Nimeficha na visenti vya akiba. Ukitaka kwenda out twende Zanzibar.
Wende chombo ya fundi.
So much, baby.
So much.